Muchikuku chenu na isa kulimwe. Mwewe njelele membu nangusha fulisha. Nafuka mapanka sashenu mwelesa. Mwelesa lelo na isa. Mbe, pepi, pepi, be pepi na imwelesa. Pepi, pepi, tata mwikande kelesha. Pepi, 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 lelo nechukushonze pe. Pepi, pepi, eponkabilo kwikala.
Mwali shiva chakwata kwa umbi.
Nale na wike ukutani.
AdventMusicPlus.com.